Emnyakeni emithathe yedlule. Ngashiya ekhaya ngiyozama enyuvesi. Mama enginika umthoba enhliziyo yelinesi. Ubaba engivikela ngathi wakhe police station. Ngafunda kwase kwalunga egcineni. Ngasusa imyezane engibongiseni. Degree complete, student central wamfezu. Degree complete, uyazi wabona. Mama bomthandazo, next thing is sewuya hlatshelelwa kyakhulewa oza.
Graduate.